Lick touches on the beat.
Tumetoka mbali ndo maana ya kuweka wazi wewe ujue.
Sije kupinda bahati mbaya, tuweke mikakati sawa. Unipe mahabati chungu mzima, nikukabidhi mtima.
Sije kupinda bahati mbaya, tuweke mikakati sawa. Unipe mahabati chungu mzima, nikukabidhi mtima.
Haba makali ni enendo, kama weni nyumba milindo. Hakika siwezi kuwa singo, na nahidi nitakupenda milele. Na Mungu shahidi misipigi kelele.
Never leave you alone, you mama. Matatizo ya botu ya tutue. Tumetoka mbali ndo mana, ina kuweka wazi wewe ujue.
Sije kupenda bahati mbaya, tuweke mikakati sawa. Unipe mahabati chungu mzima, nikukabidhi mtima.
Sije kupenda bahati mbaya, tuweke mikakati sawa. Unipe mahabati chungu mzima, nikukabidhi mtima.
Maumivu ba, bye bye.
Nimepata tulizo la moyo.
Sije kupinda bahati mbaya, tuweke mikakati sawa.